okufuna peta item diet ayagala kumala kulya omenu mu restaurant.
Okaka omuntu omukwano kibi babakulopye bakusiba singa sekyo namukwaya yanjikidde naye nga lwaki aliyeni omuntu oyo mugambe nti oli omuntu gwomuli omwoyo mulete jakuwenkwakyo nze siri muntu wa bulijjo kasita munsendera nanzikiriza nkuwenkwakyeyo anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi we
we yagambye tayagala appointment oba tumukolere dduuka lya appointment nagamba tayagala muziro gwe tumukolere butange tunda muziro gwe we mulabe oyo singo biseera atalina sente amala biseera tayagala bali banasikira taata ayagala bamaja gankeera we oli omwana yeeraga oli omwana yeesoma oli omwana yeevuga omulaba ono omwana yeesuza
anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi we sisuubira ntayinza okuŋŋaana kwekitiibwa kyange ne sente zange mba muyamba
we ono talabika alinga majiga dulagoni muba ono mwana muba weye bitegulero mapapa yakwatane kuluba nafuwanuluwa we nawulidde nti nayagala bakanyama tugende mujimu mutereko kukanyama nepulira nti nayagala bazirina etamire yoni mulagali nafe tulina
anzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abakabi famire yange nayegabane ku bulungi we ajja kusubwa eggulu kuba yeegombwa nnyo abantu njagala mmuunya
abantu bazirina
abiwange ng'omubati
abakyala anyway donate mayinja kimenke profete nemusumba
distaemoyemose www.djericom.com.